ate ya kwatide kibina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu akomye omu central era na kolwa lero akalwa kayigide wali mu kitundu kya Kawempe gawadde mu Kawempe zombi Kawempe North ne Kawempe South eno ayongedde okubiranga ategeza bana Uganda anti kyo kitufu obukulembeze bwa NRM kikasera basobola okubiranga babu imiriza na dalanga balonda ate abesimbye okukibina kya National Unity Platform bonna balaze nayongera n'okulaga biki bibalina okubiranga batambulirako okusobola okubiranga abezza buli kimo ngagamba nti ekirabiddwako kati walina okubeerawo ku nkyukakyuka
na batekateka okufuga Uganda emyaka 50 gye bayita 50 years plan. 50 years plan eyo yalina kuba yakagulupu akakamu era kye bakola ne bagenda nga basanyawo buli kiba tiisatiisa baprofesa bainjiniya balooya baintelekitual bonna bonna kumbe Katonda waffe teyeebaka nasirira mugetezekamoca natandika okusagala nagamba mukimuyimbi nayita abayimbi mwabalaba nabakunganya nabawa sente zirina okusasula abasomesa naziwa abayimbi sente zirina okusasula abasawo naziwa abayimbi nebigana
kale bwatyo bayogedde mu Kawempe North kati bakiridde mu Kawempe South nayongera okubeera nga ategezanga embeera bwetatambula bulungi eri gavumenti eri mu buyinza nga gamba nti etuuka n'okubeera nga anoonya afande damulira okugenda mu baana ba ghetto okusobola okubeera nga abajjayo basobola bakyusa okubajja kuba opposition naye nga gamba nti ghetto kiri mu ebyo bebyetaaga kwabo abanoonya akalulu wabula si abo abakola ebibi.
Museveni alooza geto kitegeeza rubbu alooza aba abakozi b'ebikolobero ye geto tamanyi nti geto is a state of mind yalema okumanya nti abantu abawagira ffe bawagira nsonga zetuyimiriddeko tebawagira ffe ng'abantu abaana b'omu geto batuwagira kubanga akeera ku makya n'abuyawola obusente bwe n'agenda afuna obumaali abuyirire naye ate sikaso gyemukwatira n'amala omwezi emida noma ensonga eyo obuwagizi bwe tulina bwenna buwagizi bwa nkyukakyuka si bwaffe ng'abantu.